siku. Sijaona sura yako, nitakuja mpaka kwenu siku siku. Nigonge mlango ni kwako, na kila nonga pona wewe. Wa mwisho kwangu, kwanza kwangu ni wewe.
Hata kama sina enyo shaelewa, cause it's you I wanna be with forever.